bulamu bwo bwe businga byona kebenga fulemu yo eringene yange sechawa lwa bulema ndinacho ne mukama nkwesa bikulu sechawa lwa bulema ndinacho ze mukama nkwesa binene nasoka nene walulanga nga nkoma waka muluja kejibe mikolo oba kuchakala tebantwala nga bagenda ne bandekawo ngoyo talina lugendo olo kwekwechawanga nayo omutima gunga mbaguma bameka bola byabalema abakola ebiremya abalamu wayite meka ntuse Kampala ntyadidde embeera omusamaliya gwe nasookerako okulaba moti wambuza kyendi namwanukula nampa omukono nze kakati njoga tambula mawanga mbuulira kigambo nabaleka wala wala manya bulamu bwo bwe businga byona kebenga fulemu yo eringene yange sechawa lwa bulema ndinacho ne mukama nkwesa bikulu sechawa lwa bulema ndinacho ze mukama nkwesa binene wanire eddembe ly'abalema abatesobola egwanga lifiirwa kati balina bugaali bubatambuza songa bangi bayiiya ebyomuwendo nga n'omusolo baguwa kale w'omusango omutwalangako waba wakagaali omusindikako ebyokulya ebyomubawengako ate mubawerere tulyoke tuyite ebigezo bya mukama manya bulamu bwo bwe businga byona kebenga fulemu yo eringene yange sechawa lwa bulema ndinacho ne mukama nkwesa bikulu sechawa lwa bulema ndinacho ze mukama nkwesa binene
komi okwebu agesa kobe mulema nganze oba mubyanga mukama omuntu ebikutulugunya tebirina buyinza ndikutunya kubanga mumutima gwo teri katonda
era niwo bonabona awatali katonda teri asa naye gwe woli mutegeera n'ebikulimu bifuuka mikisa sitani tumukubye golo takyaddamu kututira birooto manye sayine menya mitima abantu bakuzatima nze gwe nayagala we yankyawa sibakwita yesu nali mpwede kati nasigaza mirembe awali mukama ndi lwazi manya bulamu bwo bwe businga byona kebenga fulemu yo eringene yange sechawa lwa bulema ndinacho ne mukama nkwesa bikulu sechawa lwa bulema ndinacho ze mukama nkwesa binene manya bulamu bwo bwe businga byona kebenga fulemu yo eringene yange sechawa lwa bulema ndinacho ne mukama nkwesa bikulu sechawa lwa bulema ndinacho ze mukama nkwesa binene.